EMB Records.
Lord of Mercy, DK kwenye beat na bahati tena.
Niko na mengi masikireti, ni atoeje kwenye kibeti. Sometimes I regret, I am sorry. Na niko na mengi masikireti, mengine makubwa, mengine beti, na mengine mewitinesi. I'm so sorry. Kabla niseme sana, baba nisikize. Leo niko na brother anaitwa DK.
Baba liye juu mbinguni, najua unatazama. Mimi ni mwanako mpendwa katika Bwana, naishi kwa bahari mchango uliozama. Kwa mbali na unavumbi iliyohama, na njaa ilitawala na tamaa ya ganji. Nafanya mradi kwa kivuli cha uchungaji, nazini sana na upako wa kipaji. Gunia la dhambi na namfisha Yesu taji.
Niko na mengi masikireti, ni atoeje kwenye kibeti. Sometimes I regret, I am sorry. Na niko na mengi masikireti, mengine makubwa, mengine beti, na mengine mewitness. I'm so sorry. Sorry, sorry, sorry. I'm sorry, 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 sorry. I'm sorry.
Mama linambia kafanya kupuuzia, leo najuta na shindo kusimulia. Kafiri ya zaliwi anajengwa na dunia, kuna mda mtu mzuri utengwa na atia.
Nilichona king sana, mnakumbuka nilizaliwa nyota upako kuruka.
Nikasa ufari ya macho inafilisi duka,
hata mwenye roho safi akifa ananuka. Nikona mengi masikireti, ni atoeje kwenye kibeti. Sometimes I regret, I am sorry. Na niko na mengi masikire, mengine makubwa, mengine beti, na mengine mewitness. I'm so sorry.
Shaspato,
Lord of Lords, sorry. You're gracious,
sorry. I'm sorry.
Full of compassion,
sorry.
Slow to anger,
sorry.
And of great
I'm
mercy,
sorry.
I'm sorry.